This is an MUT Radio podcast.
It is the Imitation on MUT Radio, ladies and gentlemen. It is that time of the day where we have our last feast of the day. And we are joined by Mr. Osiyanda Wakwakhanyile. Osiyanda Khanyile is a graduate at Cornell eMangosuthu University of Technology. And also, a group akayivulile laphayana on WhatsApp to help our students, our management sciences now, the job seekers, our management sciences. And I know Gutena, they are listening. They want to know what are the impact, what are the challenges facing now unemployed graduate, and also the impact of these challenges on now the person herself or himself, because as individuals we deal with our circumstances. Yeah, so we need to have maybe how can we deal now with those challenges and possible solutions, because if it's in a conversation right here on Ihlanganani Day Show, sisukesi nawo ama solutions. Mr. Khanyile, good morning and welcome to the show.
Ninjani.
Siyaphila kunjani?
Kanye. No mangwane laphaya.
Makhanyile.
Ungixolele uma ngikhulumela kanje. Ngiyagula izolo.
Oh.
Ngayitshela ukuthi eyi ngeke ngisakwazi ukuthi ngiphumelele, but I had to make sure ukuthi ngiyayi-honorish invite.
Yeah.
Yes, sir.
All right. Thank you so much, Mr. Khanyile. There is unemployment,
yes,
and it's one of the social issues according to South Africa.
Yes.
But I think there are people that do not 100% understand what is the unemployment. So using your own words, how can you define the unemployment?
So to define unemployment, sir, it's whereby there is a lack of employer a labor resource.
Yeah.
Ngoba uzothi mhlawumbe mawufunda laphayana ka economics uyakuthola ukuthi we have different types of factors of production.
Yes.
And when it comes to unemployment, in most cases siyake sibuke in terms of labor. Enye ama goals ka government ukureduce labor unemployment. So in most cases yona nto siyake siyibheka, although sibheka lamanye ama factors of production, but okuyiyona factor of production ugovernment ane objective yayo,
yeah,
it is to reduce unemployment in terms of labor forces.
Yeah, would I say though, if ngihleli ngawufuna umsebenzi ukuthi na yayi unemployment?
In terms of unemployment, kunendlela edefinwe ngayo.
Yeah.
So kukhona kade bewufuna umsebenzi bagcine sebakhathala. In most cases uma sibheka indaba ye unemployment, sibheka laba abasa active ekufuneni ama job opportunities.
Yeah.
Laba abasengekho active ngeke sisaba regard as abantu who are unemployed. So if states essay ezobala ukuthi obani abahlele emakhaya, it's only those who are active. Laba bangekho active ababalwa nhlobo se.
There is a lifestyle Thursday, and there are elements now at the final umuntu noma an impact emtwini nje as a whole. And one of those elements is now, ukuthena, are you able to satisfy your daily needs? And for you to satisfy your daily needs, udinga in, udinga imali, engenayo. So I want to know, ukuthena, what are the challenges facing the unemployed graduate?
Okay, any challenge yokuqala njengayibala, it's skills mismatch. Uma sikhuluma nge skills mismatch ukuthi abantu banawo ama skills,
yeah,
but they are unable to fulfill ama needs ama employers. Uthola ukuthi sifundile, but lawo ama skills wethu when it comes to labor market, there is low demand with regards to lawo ama skills esuke sinjani esuke sinawo. So any ama problems esibhekene nawo kakhulu. Any ama problems esibhekene nawo kakhulu, it's a lack of practical experience.
Yeah.
Uyakuthola ukuthi uyawufuna umsebenzi, but uzotshelwa ngo 3 years and above.
Uthathaphi?
Experience ungazi ukuthi uzothathaphi.
Yes.
So in most cases when it comes to the private sector, unlike ugovernment kunendlela azenza ngayo, but when it comes to the private sector, indaba ye experience counts.
Yeah.
Enye into ke ngifuna ukuthi nje ngiyibonga kakhulu, sibonga iMUT when it comes to job creation.
Yeah.
As inami ngubo omunye wama writing center assistant la for 2 years.
Yes.
Ngikwazile ukuthi ngithole iexperience sengiyakwazi ukuthi mengi apply mengiphuma ama poster kanjani kanjani,
ngikwazi
ukuthi apply. So MUT idlale omkhulu mehluko when it comes to job creation for ama graduates akhona.
Mm. A huge shout out to Dr. Nofemela from Cooperative Education walanga phakathi eMangosuthu. Mr. Kanyile, now we know the challenges facing now ama unemployed graduate.
Yes.
Sikhuluma ngama skills mismatch.
Yes.
Ukuthi ayibo ngase ngenzi HR manje. You understand this day kanjalo.
Yes.
So I want to know what are the impacts now of these challenges now on all those unemployed graduate.
Yes. So uma kunenkinga ukuthi awuthola umsebenzi.
Yeah.
Maningi ama challenges akhona.
Yes, yes.
But I just want to highlight the challenge lena on in terms of a social well-being yabantu.
Mm.
So when it comes to social well-being, iyaba affected kakhulu. Nginabantu engibaziyo who admitted for depression, but diagnosed nge depression enxa ukuthi umuntu akawuthola umsebenzi.
Yeah.
And lokho ku-create futhi ekuthena umuntu agcine esengene into engafanele enza ubugebengu.
Yeah.
Buningi indlela ubugebengu obungenzeka ngakhona. So enye izinto le in terms of i depression baba stressed ngalendlela isimangaliso bagcine sebenza izinto ezingekho right. So that's how unemployment affects kakhulukazi ama graduates.
Because not to talk, it makes sense, you know, just going through this excruciating 3 years of your diploma or 4 years of your degree. But because you have this thing in your mind, which has obtained as soon as ngivela la. Yeah. Ngiyahamba ngiyothola umsebenzi. Kanti ungalali mos. Kanti ungalali ustudisha, but at the end of the day umsebenzi awusekho. It's really disheartening, ladies and gentlemen. So I want to know, Mr. Kanyile, I don't want us to tena si rush le interview yet. Ngifuna sithe na go step nge step.
Yes.
Now we know ukuthena ama challenges, one of them can be mental illnesses.
Yes.
You understand? The mental health of umuntu is affected.
Yes.
So looking at that now, mapha macebo ngamnika umuntu ukuthi na if ubhekene nalesi simo lesi nayi into ongayenza if uyithola nawe usungabaza usizingabaza kwawena ungabaza futhi nelokhuzana necause oyenzile iziphi izinto maybe umuntu ongazenza on that case.
Okay, okokuqala nje in terms of ukudiversify ama skills wakho.
Oh yeah.
Sometimes akuthola okay kule cause engiyenzile isikhathi esininga ngithola umsebenzi. So abantu ke sometimes bake bawathathe kancane ama course ako TVS college such as plumbing.
Yeah.
Ukwenza ama built in. Kuno sisi nje engimazi ekuthiwa ufundi esasihlala na RS.
Yeah.
Wenza usisi laphayana i agriculture khona la eMangosuthu. But namhlanje wenza i course yokwenza ama built in, angazi noma niseke nezwa yini ngayo.
Yeah. Yeah.
Wenza leyo course namhlanje iyona nto leyo emphilisayo.
Yeah.
So sometimes masibona ukuthi okay sathi akuhambi kahle lana akubizi kakhulu kwa TVET college ukwenza vocational training.
Yeah.
Sibambeni khona in terms of plumbing ukwenza ama built in. Okunye futhi kuyayiphume nama learnerships. Ama learnerships nakhona yasiza ukuthi diversify ama skills wethu. Nginomfowethu nje owenza i-public management.
Uyenza
i-public management la eMangosuthu. Kwamthatha isikhathi ukuthi athole umsebenzi.
Yeah.
So wabe se apply ka Lancet. Ka Lancet bake bakhiphe ama learnerships. Wa apply ka Lancet, ngingakutshela nje ukuze ube namhlanje uyasebenza. So abantu should use indaba zani indaba zama learnerships.
Yeah.
Okunye futhi engithanda ukuthi icacisa kakhulu ile ndaba ye entrepreneurship. Abantu mhlawumbe bayayithathe kancane ukuthi avisebenza ngale ndlela eyisimangaliso.
Yeah.
Ungomunye nawe Mr. Mabaso engimlandelayo wenza in terms of Savita.
Yes.
Private tutoring.
Yes, yes.
And lento uyabona ukuthi nomthelela omuhle kangakanani. Nami ngake ngathi ngiyayibona income ngiyayithola in terms of a writing center.
Yeah.
But ake ngiphushe naseceleni phela i private tutoring.
Yes.
Enye izinto nayo engiphilise kakhulu ngoba ngikwazile ukuthi ngifundise ko main course, ngikwazile ukuthi ngifundise ko UNISA na ko DUT through ukuthatha leli thuba ekutheni isiphi subject engangiyenza kangcono othi ngiyisebenzise leli thuba leli.
So you diversifying your skills.
Yes.
Usho njalo u Mr. Kanyile ukuthena ngabe usuhlala la Mr. Kanyile, maybe maybe before siqhubeke, I think especially us as black people, we sinalento emqondweni ukuthi na once wenza a cause you have to stick kuleyo cause leyo, like yeah. Your whole world manje is confined kuloko. What do you make of that?
Abantu ngiyacabanga ukuthi enye into eshaya kakhulu ungabi nayo access kwi information.
Yeah.
So if abantu bengathi tap in kwi access to information kuningi ongashintsha. Uma kahle nje ngenze nje isibonelo mfoka amabasi ukuthi abantu abazi ukuthi bengenza ama studies further abo bathola honors bathola masters maningi ama post aphumayo in terms of higher education
yes
eqashweni kwabantu even nokulecturisha nakho ema TVET college kumaningi ama post aphumayo khona ekuthena abantu bayokwazi ukulecturisha ema TVET college umuntu enze certificate saka sayikha nakhona. Uma kutholakala ukuthi okay unediploma endaweni ukuthi kuye kuthiwa sifuna idiploma endaweni ukuthi sidinge nesitifiketi saka saika and kanjalo ukuthi uyaqasheka. So abantu abangahlali ekutheni ngale cause engayenza hayi sekuphelile ngami, cha, you must try by all means usukunosuka ekutheni uthole ukuthi yiphi indlela engingayi improve ngayo empilweni.
Wonderful. Miss Khanyile,
so ngwane, you spoke about how the unemployment of graduates affects umuntu mentally.
Yes.
Right. So ngifuna ukwazi ukuthi thina ke who are unemployed graduates who are trying by all means ukuthi sithole imisebenzi and there is no luck, what is it that we can do to prevent ourselves from getting depressed or doing isn't as wrong like a crime?
Sometimes kuye kube kuhle ekutheni sivolunteer sometimes.
Oh yeah. Yes.
Uvolunteer kwama NPO kunomthelela omkhulu kakhulu.
Yeah.
Currently mina ngiyacabanga ukuthi no-aunt wami ongilalele, ngino aunti one program ebizwi wawo i World of Workers. Nakhona isiza nakhona ama graduates ekutheni yiphi indlela abangayikhuphula ngayo. And ngathola ithuba angicela ukuthi nami ngicela ukuba i part of leyo program leyo. So ukwazi ukuparticipate kulama programs akanjena ngiyakwazi ukuthenga ngikhuphula ama skills ami. Number 2, such programs akhuphula i networking abantu abayithatha kancane ukuthi if you participate in certain NPO kunabantu ozohlangana nabo lana abangaba nokhi ekutheni bakuvulele phambili.
Yeah, true.
So abantu abazi ukuthi the moment you participate in 2018, kunobudlelwane obakhayo and lobo budlelwane in future kungaba ne-impact enkulu kakhulu.
We have a question lapha, Mr. Khanyile, from Andiswa Abelia residence, one of umuntu silaleleke, ladies and gentlemen. So Andiswa utena, let us have maybe a word from Mr. Onaye lapho e studio ukuthi njengamanje kunalento yokushintsha kwama CV. Ngifuna ukuyibeka kanje, kunokushintsha kwama CV ama format ama CV. Don't we think ukuthena maybe one of our applications wethu are affected by the format of a CV? Angazi noma uyawuzwa nombuzo.
Ngiyawuzwa.
Yeah.
Ngiyacabanga ukuthi most of our graduates have asebenzise OCV builder.
Yeah.
Intelligent CV.
Yes.
Lawo ma CV awananinkinga.
Yeah.
Ukusebenzisa lawo ma format alapho. Into ayishaya kakhulu in terms of application. Abantu, they don't align izinto zabo with ama job requirements.
No.
Uyakuthola ukuthi umuntu uya apply kodwa manje uma nayifaka iCV akayi update ekutheni imithe lawo ma requirements lawo.
Yeah.
Eyakuthi job post sifuna ube no grade 12, sifuna ukuthi ube no 3 to 5 year experience. Sifuna ukuthi kubo ukuthi umuntu oyazi communication, computer literacy noma kanjani kanjani.
Yeah.
Base befaka abantu bangakwenzi lokho.
Mm.
Uma nje into yokuqala kusezokubheka ama CV lo muntu lona akahambanga ngokwama job requirements ethu.
Yes.
Sesiyishaya phansi.
Oh, ladies and gentlemen, we are having Mr. Khanyile in studio. We are discussing the challenges facing unemployed graduates and also the impact now of those challenges and also what could be the possible solutions or possible, yes, solutions to all those. Speaking of Lifestyle Thursday, there are a lot of things that affect Lifestyle Yako. Omunye uzogcina abhema ethi azokuthini, I don't see anything hamba kahle empilweni yami because I'm unemployed. Ethi omunye yazokuthini, impilo is not fair kumina abafethi impilo. Impilo, is it fair to anyone?
Oh, I'd be rich if it was fair. I'd be rich.
You'll be rich?
Of course.
Okay, when are you want to be rich? When I think no phezulu laphayana uyafuna ukuba phansi kuzoza uthena kwenzakalani. Ladies and gentlemen, siyaqhubeka no Mr. Khanyile la discussing now the challenges that are faced by the unemployed graduate. So if you are an unemployed graduate, I will leave ama details lapha masesiqedile I live feed yethu sino Mr. Khanyile. You're going to be joining a group yaka WhatsApp. There are a lot of people abasebethole umsebenzi through layer group layer. So I will leave ama details. Mr. Khanyile, coming back to indaba yethu, it's not indaba a right, you understand?
Yes.
It's so sensitive. Speaking of being unemployed, it's never easy.
Yeah.
It's never easy. And considering ukuthi na abanye they are the one ababheke emakhaya and also our sebenzi, have you found yourself in a situation where you are questioning your whole existence?
Of course, I have a couple of times because now I was once unemployed and ekhaya kuyimi ngedwa and it was under pretty scholar, so the pressure was just too high.
Yeah.
We mean ubheke ekhaya ngazothi okay namhlanje solala sihleni kusasa ini. So je,
I think that's one of the things that contributes now to the suicide rate.
Yeah, it does.
Yeah. Mr. Khanyile, we now know all this. So can you please share now maybe the possible solutions? Engenziwa ithina individually, enziwa uhulumeni or enziwa isikole? Like ubani kahle kahle simbeka esithongweni ukuthi na this is your role.
Engakusho ukuthi sonke sine role okumele siyidlale se.
Yeah.
Uhulumeni une role enkulu ayidlalayo kanjalo nesikole njengoba dimensionela ukuthi zincane izikole ezifana nemanga osuthu.
Yeah.
Ngoba mahlubheke in terms of I program yokututharish ukuthi bangakanani abantu abathola iexperience lapho.
Yeah.
So sine role sonke nathi sama individuals ukuthi ke akumele njalo hlezi lokho esibalisa.
Yeah.
Ngoba ngale nkathi uhlezi ubalisa njalo uyogcina ungasabona into epositive empilweni.
Yes, yes.
Ugcina usubona ukuthi no nazi indaba ayikho yonke lento le angimane nje ngihlale phansi ngenze izinto ezibhedayo. So ibalekile ipositive thinking ukuthi ayikho into engekho impossible, yonke into possible.
Yes.
And okunye kakhulu ke ngiyakumenishana lokho ukuthi umthandazo abantu sengathi singakhuleka uNkulunkulu. Ngina lento ukuthi uma ngizo apply before ngiapply nje ngiqale ngithandaze ngithi uNkulunkulu sacela ungisize. Sengijajuliswa nokuthi bangiphendulile lapho. Namhlanje ngithole reply kwilo kwesinye isikole ade ngi-apply kuzona. Angizange uthole umsebenzi but ngibonga ukuthi kune reply engiyitholile lapho. So naleyo nto leyo nginikezwa ithemba uNkulunkulu ukuthi and siseza sona samsikhathi.
Maybe one of the things that we need to discuss Nontuthuko is how do we handle now a rejection?
Yes.
What are the rejection handling techniques maybe? Because omunye usuke efake yena wonke kuleyo application and then masibuye sithi unfortunately. We are unfortunately.
But at the same time, I feel like it's better to have a response. It's okay, you've been rejected. No, it's not at all. I think that's what's more depressing.
Yeah. How do we handle a rejection, Mr. Khanyile? A rejection in my application for M7?
Ukuthi sifunde kukona konke ukuthi okay ngi-applyile sometimes I make a follow up ngibuza ukuthi okay iyiphi inkinga mhlambe eyenza ukuthi ningayi consider reach application yabo and then bese bayasho ukuthi hayi 1 or 2 no 3 no 4 no 5 and then I improve kuleyo nto leyo. So ungawuthola umsebenzi mhlambe uma u-applyile ungatholi reply wathi make a follow up sometimes ukuthi indaba mhlambe ungazange utholele lothuba uzothola ukuthi kuningi abazokwazisa kona ebese uya improve kuleyo nto leyo.
Mase ngithathe i-calls ami bheka kubo. Asiye kubo. Mr. Khanyile, kunombuzo la okhona uthena usiya eBish Hotel usiya eBish Hotel uthena maybe asithole ilokhuzana ama website maybe singawasebenzisa to apply for imsebenzi ehlukahlukene. Do you have like specific websites?
angasiza
maningi internet iziprovide ithuba eliningi so ingakho ngiqale yona le group le ngoba we share a lot of information so maningi kakhulu ama government websites even ama varsity websites nakhona ama FET colleges uzongena even kwama private companies njengabo Lancet nazo zonke lezo zinto lezo khona nabo Jobjack khona nabo Pnet kuningi yabona so maningi akhona laphayana ukuthi nje uthola ama skills akahle kutheni ungawasebenzisa kanjani
but khona umuntu osekwathola umsebenzi through LinkedIn
baningi
baningi
yes baningi kakhulu
ayi Judith namafat
yena ngicabangane ukuthi
baningi kakhulu kunosisi nje engimlandelayo lapha ku Facebook uyalanda uyakashare ama post aqhamuka kuyona iapp whereby ama recruiters ezoshutha afuna umuntu okanjena nangempela uma abantu bezoposta bembhalela ku inbox bathi ngiyabonga sisi umsebenzi ngenze njani ngotholile so baningi baningi kakhulu
nice the possible solutions usashelile o Mr Khanyile and one of the possible solution engithandile ukuthi you have to diversify your skills you know ungahlali entweni eyodwa Mr Khanyile maybe asithole ama details wakho and also the group le oyivulile inamba yakhona and also maybe sikuthole nasenkundleni zokuxhumana
okay sir in terms of WhatsApp inamba engitholakala kuyona ku WhatsApp 084 04 469 469 60 60 49 49
nasiphinde
084 084 469 469 60 60 49 49
yes
in terms of uFacebook ngiyatholakala ku Siyanda Khanyile Siyanda Khanyile
Siyanda Khanyile
yes Siyanda Khanyile
Right, that was Mr. Khanyile Siyanda wakwa Khanyile kade sikhuluma naye about the challenges that are facing unemployed graduate, the impact of those challenges and also the possible solutions esikwazi ukuthola kuzona. Uyamthola ke lapha na ku WhatsApp ku 0844696049. Uzothola lapho uzokueda nase groupini lapho kwazi khona ukuthola imsebenzi noma ama post aphumile akhona. Ladies and gentlemen,
this is MUT Radio Podcast.